Sekulu nomathemba kasabhala nencwadi ncane
buya nomathemba
semnambithi nomathemba kasabhala nencwadi ncane
buya nomathemba
semnambithi nomathemba kasabhala nencwadi ncane
buya nomathemba
semnambithi
nomathemba
nomathemba kodwa
yena
saxabana
buya nomathemba
sami semnambithi
yeku
nomathemba kasabhala nencwadi
Let's take a dance break.